Yeah,
who can go to Jasmine?
It's me again.
Free nation. Ready to kill. Yeah. It's Sana and Double Six, baby. We run this.
Touch.
DTK.
Emutuliza butu butu maisha yataki papala. Kiwe katamaa mbelo tapigwa kipala. Usicheze na kazi ndugu cheza na mshahara. Kiona mamba yeni basi toe mtu kafara. Ulizari wa peki yako, utakufa peki yako. Eti baby I love you, kampele mamako. Huyo peki yake ndio anajua uchungu wako. Unapenda pedezo dezo manomo taliwa tiko.
Wanasema unavuta bange,
wananisingizia.
Wanasema unapenda ngono,
hilo sikatai, ni kweli napenda sana paka na sahau ya jana. Nasema vunja mifupa ungari bado kijana. Usisindane na demu yo mwenzako atalewa. Atahongwa na nyumba tajengewa. Vipi mwanaume mwenzangu nawe tatafuta bwana wa kukuhonga na kukuchezea.
Kiwanatamana vya wenzako vitaliwa na vyako. Cha mama koso chako, cha baba koso chako. Sibime na vede mwako wekoro itakura kwa.
Atafuta vyako.
Sina midi, sina midi.
Acha wango bande. Wabie sina muda bize na mapende. Na wakitaka tupatande. Wabie muda urudi nyumo nenda mbele.
Squeezy tu na danga nyana tu. Hakikuita honey kwa wenzake weni buzi. Tangu lini binadama kawa mbuzi. Na chukia mapenzi ya kuita na mambuzi. Sini shauri kuwa mina wazo billionaire. Ike mukisha uwa ndio tikete kupatea. Hiki kina kirefu wewezi kuogerea. Ike mua kukuchana si chagui cha kongea. Usimlazimishi demo kikupige kiputa. Futa mkari zaidi yake paka pige salute. Mina tembea wekimbia uwezi lifikia. Huna lengo huna nia na auto millionaire. Hembu kaza panapo kazo chunga usikazo. Hembu funga panapo fungwa homba usifungwa. Sinaijua Instagram mademo anapojisha uwa. Wote maboss ready tena kwao wakishua. Matozi onakozia sura. Hakuna demo mbaya insta wote ni visura. Kutana nae life takimbia kama chura. Ukini piga na jiwe mina kukonga na chupa. Ukini tisha na kuchapa.
Acha wango bande. Wabie sina muda bize na mapende. Na wakitaka tupatande. Wabie muda urudi nyumo nenda vele. Ahe ahe
ahe. Two boys in the building.
Ahe ahe.
Two boys in the building.